Dumela, lebitso la ka ke Refiloe Ntshege, ke nna Shadow MEC ya Social Development mona Gauteng. Ke kgola le a tseba hore di-NPO tsa Gauteng boholo ha di soka di patalwa ditjhelete hobaneng boholo ha ba so sign di-SLA. And-e ntho ena e bohloko hobaneng ne batho ba bangata ba ne ba tshepile hore letona le letjha Faith Masibuko o tla ka etse dintho ka mokgwa o fapaneng. Empa le yena o ntse haellwa. Ne ke ba file ho fihlela mafelong a April hore ba bone hore ba patetse di-NPO le hore di-SLA di sign-we. Empa re se re le ka hara May and di-NPO tse ngata ntse di so sign di-SLA. Ke kopa ho etsa mohlala. Labobedi lena le fetileng portfolio committee e ne etetse training facility e fanwang e fuwang tjhelete ke social development. Tjhe, e thola le tjhelete tse ding nka tse ding. Lekala leno ke ha ba re jwetsa hore hobane ha ba so sign SLA ha ba so ka ba fumana tjhelete. Se le ba thola fela happy letter ya hore tjhe o tlo fuwa tjhelete. Ba suta ho nka bana ba tswang di-rehab-ong ba e leng hore ke batho ba homeless ba ba train-e maqalong a April hobane ba sa fumana di-cool fees tsa batho bana ba e leng hore ba tlwaetse hore ba sponsorwe ke social development. And ha o kgonahale hore ha ba thola tjhelete ka May ebe ba kgutlisetsa batho morao ho April ba ba ruta thuto e ne ba tlameha ba e thotse ka April. Ke e nngwe ya dintho tse bohloko tse etswang ke social development. Ho feta moo, ho so ntse ho na le di-NPO tse sentse di lla di bolela hore ha ba patale di-salary tsa basebetsi hobane ne tjhelete ha e so kene. So wa ipotsana basebetsi ba ya jwang mosebetsing, ba patala di-rente tsa bona jwang, ba pheha ka eng, ba reka dijo jwang. Ke tsona ntho tse etsang re qetele re tlo kgutlela ho Auditor General a ka shebe because kgale a kgalemela department ena hore di-financial control tsa bona ha di boemong bo botle. Ba ke ba itsheketsheke ba disebetsi. Ka ntle ho moo, ke kopa hore le public protector a ka shebe taba enana hobaneneng ho na le ntho tse sa tsamayeng hantle ka gare lekala lena sa social development hore ebe nako yohle ba ntse ba sitelwa batho ba di-NPO le batho ba thuswang ke di-NPO. Ke a leboha.